ArenaPhoenix.com.
I've never been loved deep like this.
It's the kids, baby.
Love them is equate. Nawona mwisho wetu na mipaka. Leo na future yetu inavyofuata. Leo na picha yetu inavyong'aa. Love them is equate. Kila kimuomba Mola,
Mola
ni juu yako, ila ndo vile kiongea na Mola huwa ni siri yangu.
Zawadi za tamani sikuzi sikupi tena, ahadi za chumbani mpenzi stimizi vyema. Ye ni kipi chema umenibebea mtoto, lakini sikubebi vyema, unadhani sikupendi tena, au labda nishakutema, unalani unitaki tena.
Mana fanya vitu flani vinakuacha kwa redima, juu ndo kuwaje au labda ndo nyangema. Labda unadona malaya ukizani sikupendi tena. Lava ni zigwe, Lava ni zigwe, Lava ni zigwe, Lava ni zigwe. Nawona mwisho wetu na mipaka, nayona future yetu inavyofuata, nayona picha yetu inavyong'aa. Lava ni zigwe, Lava ni zigwe, Lava ni zigwe, Lava ni zigwe. Kila kimuomba Mola,
Mola
ni juu yako, ila ndo vile kiongea na Mola huwa ni siri yangu. Natamani shida ado zijuni, ili hata kwenye njaa usizingui. Yakiletwa mabalaa tu ya tu, ili wenye vidiba yao viwaue. Najisi niko vitani na sina hata wipo, na fight for my love and I fight for my freedom. Ni wewe tu na mziki ndo mnafanya niwe hivyo, kujitoa muanga miso mtu wa matatizo. Think about it, nime change paka behavior. Think about me, kuna madawa kulevya. You think wangapi wamekufa kwa ukeja. You think you're lucky, paka leo janipoteza. Lava ni zigwe, Lava ni zigwe, Lava ni zigwe, Lava ni zigwe. Nawona mwisho wetu na mipaka, nayona future yetu inavyofuata, nayona picha yetu inavyong'aa. Lava ni zigwe, Lava ni zigwe, Lava ni zigwe, Lava ni zigwe. Nawona mwisho wetu na mipaka, nayona future yetu inavyofuata, nayona picha yetu inavyong'aa.